fana nentandane maungekho eduze kwami. Impilo ayifani maungekho na. Sengifana nentandane maungekho eduze kwami. Impilo ayifani maungekho na. Ngiyazibuza wenze njani na. Impilo ayifani maungekho na. Ngiyazibuza wenze njani na. Impilo ayifani maungekho na. Ngihambile futhi ngibonile. Ngithandile futhi ngithandiwe. Kodwa ngase ngithande kanjena. Ngihambile futhi ngibonile. Ngithandile futhi ngithandiwe. Kodwa ngase ngifile kanjena. Magama kodwa kimi kuyafana. Ngiyazibuza sekwenze njani na. Impilo ayifani maungekho na. Hawe impilo ayifani maungekho na.
Sengifana nentandane maungekho. Eduze kwami.